n'ubwa mbere witabira irushanwa nk'iri, nagira ngo mutubwire uko bihagaze muri aka kanya.
By'ukuri ntabwo ari urugendo rwari rworoshye kuko twahageze abandi batangiye, ariko iyo uri kureba uburyo abanyeshuri bifashe n'uburyo batwitwara, bari kwitwara neza kuko no mu bintu bareba n'uburyo babanye n'abantu, uburyo abantu barishimye nabyo barabireba, kuko muri robotics ntabwo ari robotics gusa, harimo no gukorana n'abandi no kubana n'abandi, kuko ibintu by'amarobot ari ibintu bijyanye no gushakisha ibisubizo ku bibazo bigiye bitandukanye ukoresheje izo robots cyangwa ikoranabuhanga muri rusange. Ubwo rero iyo uri kureba abanyeshuri ukuntu bari kwitwara n'urugendo bajemo, urabona ko bahitegereje kubana n'abandi, bari gukorana neza. Ikindi ni uko nta bwoba bafite bwo kugira ngo wenda kuko bahageze batsinze hari abandi icyo babarushije. Ikindi kubera ko hari impuzamahanga, harimo ibihugu bihagarariwe byinshi cyane, ariko urabona bari kwitwara neza ko nta bwoba bafite, bari gukora nk'uko basanzwe bakora, bashyiramo imbaraga nyinshi birumvikana kugira ngo bashobore kuza guhagarara neza uko bashoboye, ariko noneho ugasanga hari n'ibyo bari kwigira ku bandi.
Nicyo nagira ngo mfatireho Diane, urebye bahageze kuri uyu wa kane byumvikana ko baje bahageze batinze gatoya, nk'icyo watubwira barimo kwibandaho ubu ngubu kuri wa gatanu mu buryo bwumvikana ku batwumva ni iki?
Gahunda uko yari iteye, umunsi wa mbere ari nabo batashoboye kubonekaho nagombaga gusa nkaho bitoza, ni ukuvuga ngo bakitoza ariko ari bonyine bakitoza, hari imbere y'abandi bakitoza imbere y'abasifuzi babo n'abajajezi babo kugira ngo bimenyereze no gukorana nabo, mbese bagire ishusho y'uko bizakomeza. Ayo mahirwe ko niyo batagize kuko uyu munsi noneho n'irushanwa nyirizina, kuko nk'icyo cyabaye bagiye batanga n'amanota ku buryo abantu bagiraga icyizere cy'ahantu bahagaze, bakaba bashobora no kumenya ese ni gute ni hehe bashobora kunoza, ni iki bashobora kunoza. Iyi timu rero yacu yo mu Rwanda ntabwo yagize ayo mahirwe, gusa icyo babafashije ni uko babahaye umwanya wo kugira ngo nabo bitoze mu gitondo. Byumvikane ko mu gitondo babikoze mbere y'uko amarushanwa nyirizina atangira, ntabwo byabagoye rero cyane. Uyu munsi rero ni umunsi nyirizina wa competition, ubu bari guhangana n'andi matsinda.
Muri make cyane Diane, ku bantu batwumva, iri rushanwa rya robo watubwira ko ikipe y'abanyarwanda y'abana bajya gukora muri college Kristo Mwami n'abandi baje aho ngaho, aba banyeshuri b'u Rwanda kibari banda kuki muri make?
Bafite za missions amarushanwa ukuntu ateguye, bose baba bafite theme imwe, hanyuma noneho bakagenda bo bashobora gukora icyo nakwita programming cyangwa coding, ku buryo bakora robot bubatse ikaba ifite missions igomba gukora, aho igomba kuva, ibyo igomba gukora kugeza ku musozi, kandi bikakorwa ibyo ngibyo mu minota ibaze. Ibyo rero iyo filime bafite ifiteho mission zigera nko kuri icumi, bo bahitamo imwe cyangwa ebyiri akaba arizo baza kugaragaza. Ubwo rero nibyo bagendaga berekana, niho hahandi n'izindi filime nazo zibikora kiminota yose ibingana, noneho tukareba ko niba ya coding bayikoze neza, ya robot ikurikiza neza inzira bayihaye. Kugeza ubu rero byari byagenze neza. Ikindi gihari ni uko hari na innovation project bafite, ari nayo bagiye kwerekana mu kanya, iyo yibanda cyane ku bintu bijyanye na virtual reality, aho bagomba kugaragaza ese baraza babikoze gutyo, project yaje ije gukemura icyo kibazo, hanyuma bakayerekana n'inzira yayo yose uko byagenze babitekereza, kuko birumvikana ko ari project y'abanyeshuri bagomba kumenya no kwisobanura. Ubu rero niyo gahunda bari bagezemo yo kugenda kwisobanura iyo navuga proje nayo bayigezeho,
uwo mushinga
icyo yaje gukorera n'umushinga ujyanye no gukemura ibibazo bijyanye cyane cyane na virtual reality.
Hari ikindi utasobanura mu batubwiraho?
Icyo nakubwiraho wenda ni ukuvuga ngo abantu ejo basa nkaho bari barabibonye ko u Rwanda rudahari ruhagarariwe, ariko ukabona ko abantu benshi bari kwishima bavuga ati mwakoze urugendo rurerure ariko mwashoboye kuhagera, ukabura ko nabyo babishimiye bavuga ko tutakiritse intege, uko byageze kose tuvuga ko amarushanwa tugomba kwitabira, ibyo ngibyo rero nabyo biruguha abana courage yo kumva yuko bakoze achievement byonyine kuba barashoboye gutumirwa bakaza hano bakayitabira ariko noneho no kubasha kuhagera kandi bakaza ku munota wa nyuma baturutse n'ahantu kure
ahubwo
hari ibintu byasanga ari abibaza cyose ubundi ni amasaha angahe kugera inaha wababwira ko ari amasaha arenga 20 ukabona ko babona ko bashyizemo imbaraga zo kuba bashobora kwitabira aya marushanwa ayo ku buryo urabona ko u Rwanda kuba ruhari nkaza hari abatarashoboye kuza ubwo nayo u Rwanda kuba rwarahageze rwose nabyo byari ishema
ni ishema kuri mwebwe cyane cyane abo bana mwazanye aho ngaho Diane ni n'ishema ndavuga ku banyeshuri b'u Rwanda no ku ishuri koreje Kristo umwami ubwayo ariko kandi no ku banyarwanda bose kuba mwaje muhagarariye igihugu ndagushimiye cyane
yego murakoze ko natwe twishimiye kubona idarapo ryacu rizaba rihari nk'abahitabiriye bwa mbere n'u Rwanda rwacu rw'u Rwanda haba rwinjiye muri gahunda nabo